Mihi mihi pronunciation. Mihi mihi, short speech for manuhiri. So you are speaking as manuhiri. Ka mea a ihu. Kua hau te huarahi. Kua hau te pono. Kua hau te ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua. Ko tō mātou kaihanga. Ko te mihi tuarua ki tō tātou tinimate. Haere, haere, haere aturā. Ko rātou ki a rātou, moi mai rā. Ko tātou ki a tātou, ko tātou te hunga ora. Ko te whare e tūnei, tēnā koe. Ko te marae e takoto ana, tēnā kōrua. Ko te hau kāinga o tēnei marae, tēnā koutou katoa. E mihi ana kia mātou i tēnei wā. E tika ana me whakahoki ngā mihi. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. You may say your pepeha after this. And after you have said your name, ko Whaia Lorraine Ahau, or ko Whaia Lorraine Tōku Ingoa, you will finish with nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And then you can sing your waiata tautoko. And after your waiata tautoko, it is appropriate to then greet the people again or quote the kraipi ture, which is a scripture, or whakatauki that you started with, or something different that's appropriate. And so followed by your greeting. So this is the mihi mihi, the pronunciation for the mihi mihi. Kia ora koutou katoa.